mwanu sweet gwempana muzijuke zebisera baby ebiwuma twali babiri nga tukuba bihairo akabukade nzendibera nawe wanjigiriza byenali simanyi nokozesa nabingi nga nzesimanyi olw'omukono gw'omungi nzigwe wandaga nali sisuubira mukwano lindekawo baby halo 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 nkusaba kwate simu kubanga juli nange gyendi
omutima gwomumadiyana otali
ayise halo 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 wambi kwate simu kubanga juli nange gyendi
omutima gwomumadiyana otali
nze mukwano wamalayo mwana muwala nze wamalayo okuva lwe wagenda nze wamalayo sikulimbahani wamalayo babiri netwesoleza anewe kaba katonda bebi tunywako babiri kati nkulabira ku facebook ne ku instagram oluusi ne ku whatsapp kyusa ku mbeera okomewe nogyendi ebyokubeera omulevu mbikoye kino nkugamba okuva lwe wagenda mukwano ze wandeka temubanga halo 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 nkusaba kwate simu kubanga juli nange gyendi
omutima gwomumadiyana otali
ayise halo 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 bambi kwate simu kubanga juli nange gyendi
omutima gwomumadiyana otali
ebiseera biri bebi twabibuuka ebyokuyomba mukwano nga tulwanagana oba kasimu kekakonyeza kitegedde era mukwano netonze ensobi nali nzikola era bingi byenasobya nzigereza kengereboze netonze kusaba mukwano nseba mbisonyibwa okkiriza okusaba kwange halo 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 kusaba kwate simu kubanga juli nange gyendi
omutima gwomumadiyana otali
ayise halo 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 bambi kwate simu kubanga juli nange gyendi